Alisema kwake ni kama kwangu, eti Poze feel at home. Akasema bila mi hawezi kufunction, ni kama mdomo bila mate.
Pia mimi alini show, ana mambo mob, akatifanya holy job. Niko na message kwa phone, kumbe alichapwa na Kevo na Brayo.
Bebe punguza manye, punguza manye.
Ni bamba, lakini ubaya anapenda kuganga gawa. Nasikia anadai wazee walisema miti ni dawa.
Na mimi alinisho penzi yake kwangu ni ya power yake ni pata potea kata customer Kenya pa
you post ndeze IG alafu anaandika caption moja deep. Wacha chocha
toto anapenda manyundo. Nilidhani katoto toto kumbe na dila kapo.
Baby punguza manye, punguza manye.
Hata mamangu akutaki.
Baby punguza manye, punguza manye.
Punguza manye, punguza manye. Hata mamangu akutaki.
Punguza manye, punguza manye.
Punguza manye.
Katoto kanapenda ngwati, ngwati, ngwati.
Kupiga busu ni kakukis esto. Easy lips ndaziosha na deto. Nilidhani you are humble and loyal, kumbe kazi yako ni kugurumisha freno.
Nilidhani mkulima tu vifiti, kumbe kuna mwingine kupiga miti. Wani wakamati, unalimona kamati.
Baby punguza manye,
yeah.